Chuna pagara meka kandoro Shauna gafyuno vya mchumbare kagodo Shauna mwezo wake shauna kasoro Shauna kumbambia mange kimambi kasoro oh. Oya wana kuo mai mai kangunya twende One mbuzi nyash kambuzi wake china twende Oh mariganu kiminyo na minya pembe Toi gani unona nyash wastizo twende
Nyash Nyash, 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 skia.
Oh,
Nuri kibodi unala na.
Aishi na saba kumina mili kuhoni. Dogwe ni shaba. Wanangu nyumba jano tango matira Mtu mti mkuba atira Jaitira mento mwanangu atira Eva yojo na kapaya atira Mani otaki uno atira
Sikia sasa ni kuwapie We
Kepa
Misumari time Shadow master gang 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 Hidi wizi kane
It was a car.
Donny. Anaitwa Big Dad Maniga Tiger. Heshima yako. Just Bizo. Webby Aisha. The only one time we am kumti. Shelmaya shoot it. Raida Migidu. Heshima yako kubeta. Duri kibodi.
Ngoja. 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 Tulia. Mkoja kwanza.
Aya duri kapiga tena.